Yeah,
yeah, yeah.
Man polo on the beat. Roho yangu na dunda kama disco. Zendika vasi ya kwa instrumento. Wabachi yota vambiloto. Give me don't you stop.